Louis.
Underground Hype Ciphers. DJ C. Freddy. Timofey in the building. 1960.
Brikito. 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 Ah. Bado niko hapa na tegea karaoke. Nimezoea street life, lazima nisake ndio nikule, ndio ni push on with life. No, actually nikuwe mbigi kidogo, kaa wewe na ule jubaibo inasema lazima nisake ndio nipate. Na tukihaksani tubambe then tuwajo kuwa mate. The best way to do it ni eke ringo yo kidole na sio pinky. Junili give up kuwa G, but nikimba hivi ni wengi huniona kaa odi. Ati bado sijamea ndevu na niko close to 40, uliza 40 siri ni struggle na maombi, persistence choki. Kupanda hizi stairs slowly ndio nijenge hizi story. Ndio nisimame hapa leo niwapigie hii story. Gupili gu mosi oba his glory. Then kikaribia Nairobi nilishikwa na street disease, katamani kujeka comics za wale wazi. Mother hange maintain hata kakukula mbuku, nisipandishe bipika ngoma za demakufu. Ndio nifike hapa sahi, nilianzia huko kitambo, mwili kidai six pack na dreams za kitambi. Nilifikiria sita wai polepole nikaondokea ngori. Lifestyle ya bola dona wanawake, life nice style bila hiyo yote. Mini mwanawake uhai right now, hizo zengine ni badai. Na kani libadilika si vigumu we kuchange. We balance usitupe mbao ukisaka thao. Malizana na shida za 90s 2000 now. Lay down life for your friend, watch out for your brethren. Tutasaidia na hivo until it comes back again. Hata tubwebwe mafala na tisindio wale wase. Malizana na shida za 90s 2000 and now. Hata tukibwebwe mafala bado sindio wale wase. Ati Brikito. 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 Brikito.
Cheki.
Mom please nipeleke shule. Mami nataka kuwa kaule. Ni get my donjo ni buy and die. Na pia nyumba za kifahari. Long time still in the ghetto. That time to switch on my level. Nifike seto bila kunego. Then come I refix all my schedule. Zilikuwa my dream nikiwa nursery. Moja ime turn real. Ndio naishi sai. Yapanda shuka on the daily. Izo zengine zimebaki ya story. Nasaka glory mosti ya godi. Nikiwa lonely keep time on rolly. Mo checks I'm falling ndo usi worry. Start with the basics boss usi slacky. Wish life ingekuwa real. Kwa na chance kuishi tu kama dream. But ni wish tu ita remain strong and still bad. Kama still they say time waits for no man, but for me it is like a slave. Hands in the air, push it to the limit. Life can't devil every day. It is a close shave. But 1+1 in school is 2. But in real life, man's an 11. I might just do it, I'm not a Jude. Nimepitia hell, but tafika heaven. Na travel forward, kasakoya mwamba. Niki pinpoint the prime city Nairobi, where the hobby ni kupinti watu. Kwa nini siri? Don't you trace my roots back to 1960 ka 90s. Life ni marvelous. Na ishi leo nikitegea jana. Kuslang magoro na mavela. Kauna skiza, shika pen and paper. In a modern day, those are your feathers. Ita kufikisha mali unaenda. Na pia zile mali unapenda. Ndo nifike mali nafa. Na kutunga venye miuva. Nilifuka boja try kuwa donda. Na nikaponwa. Stories za mbuku zilikuwa sugu. Ziliniacha kwa matatu. Nikati ujanjo fala inalipa. Na pia umamo baba nkupatia na mimba. So Brikito. 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 Okay. Brikito. A1 but Lamborghini. So all the haters can come and give me. The game fight on the daily basis. You can take the brother with pigs of guinea. Yeah, yeah.
Underground Hype Ciphers. Timofey in the building. 1960 Kayole. 1+1 in real life in 11.